yotia mukwama munange nzikiriza nyabo kubuzeko nasuze wumya mutima gunuma chovola banga nkulondola unyo buzibu simanye muli obachi konze kanzi jenkubulire omuntu gwemmali geke ebiseera nesente kansuubire tolinjiwa olimange nziba muli amaaso ebirowoozo n'omutima n'obigwa abawala benda batebansanyisa jagala kuba oli omutima gusula weyo sebakanga sinakulaba buli kaseera nenuma waliyambye nosasira sasira obulamu bwange wotawanya nesebaka nesulanga nkulota genda lwaki obonyabonya abayobo menyemenya omutima sigwerera mazima tokiraba omukono gunomye muli ngonze nyamba wakiri kale tugere mpulira muli mundamunze mu mutima muli mpulira muli omutima gubalagala walibanga wansensera magumba ne mubongo wanoga musayi olimawugwe mundamunze yengwa napima omukka gwenzisa omutima gusula weyo sebakanga sinakulaba buli kaseera nenuma waliyambye nosasira sasira obulamu bwange wotawanya nesebaka nesulanga nkulota genda lwaki obonyabonya chombuze mirembe amazima laba yakaviri epiga nungi tesangika ulimu wala wampisa uline dobo zilie kunjebwa tobo koka wemba na wefune mirembe mkwano manya uliomu mwango wange kweweka masingira wanjire ndabi omutima kusula uweyo kusula uweyo sinakulaba buli kaseera nenuma waliyambye nosasira sasira obulamu bwange wotawanya nesebaka nesulanga nkulota genda lwaki obonyabonya omutima gusula weyo sebakanga sinakulaba buli kaseera nenuma waliyambye nosasira sasira obulamu bwange wotawanya nesebaka nesulanga nkulota genda lwaki obonyabonya nkuwulira ku mutima kuwulira mu lubuto ne mu kiwato buli wamu ndi mu bwongo ndi mu bigere wambunabuna buli wamu nkuwulira ku mutima kuwulira mu lubuto ne mu kiwato buli wamu ndi mu bwongo ndi